Straight out the horror scene, come move your jackie. Addicted to the streets, give thanks for life, I never quit. Picture life, take caption. I'm already hooked, labda nijeke kwa quarantine zone. Juswezi saidika, ata na madawa za capsules. Unapompeaje, Bosco na Jackal. Kofia senyenge ni ngombe, Joe na Kangol. King, Born, DC ya jungle. Blunt after blunt, ki quantum physics. Quant, bado ni quant, stunt after stunts. Wanting I get it, but the heart wants what it wants. Sequel be, but right now I have to make a statement. Stand with God, binadamu simtegeme. Nilijipata with nothing more to lose but my soul. I refuse to give it up in order to achieve these goals. Place basic necessities on the ratio. Tuko mamiti kama monkey. Kwenye streets mitani, tunawashika hadi ndani. Junkie, kwenye streets na sakamani, tukivuta shashamani, shosh na mami wanani.
Niwasari, hey, check it, vile tunongie niko kayole. Hey, hakuna wapole, pali unasikianga siku zuri. Siyo wongo, siyo story, ni ukweli. Drop it, kime kudu, batu hapu ndo muse manga. Hajigani ni sote, ni pate, papote majore. Juu ya flowers, niko kando, time stowers. Nikingoja opportunity for the last 3 hours. Hey, let's get the moolah, man. It's not me joking, it's ours. See my poo, ni metoboa. Life pia ntotoboa. Life kam shumali, chiki vile minangoa. Kume waka huku sana, siza food shit sipoa. Ongele shit zangu, mina juwa kukutoa. Like skrrr, tell me what you think. And I young get the boy like bitch. And they get me up, take it to the train. Turn on the fan, twitch hood. But I me back, your soul I raise a blade.
Jungle
Jungle,
Shashamani,
Shashamani,
Shashamani, Shashamani, Shashamani, Shashamani, Shashamani, Shashamani, Shashamani, Shashamani, Shashamani, Shashamani, Shashamani, Shashamani, Shashamani, Shashamani, Shashamani, Shashamani, Shashamani, Shashamani, Shashamani, Shashamani, Shashamani, Shashamani, Shashamani, Shashamani, Shashamani, Shashamani, Shashamani, Shashamani, Shashamani, Shashamani, Shashamani, Shashamani, Shashamani, Shashamani, Shashamani, Shashamani, Shashamani, Shashamani, Shashamani, Shashamani, Shashamani, Shashamani, Shashamani, Shashamani, Shashamani, Shashamani, Shashamani, Shashamani, Shashamani, Shashamani, Shashamani, Shashamani, Shashamani, Shashamani, Shashamani, Shashamani, Shashamani, Shashamani